Yo, microphone test. 1, 2. Yo, vipi tudo, tunaza kwanza?
Anza.
Yo, you should family. Ah, ngoja. Yo, Ibrahim. Yo. Okay, tuanze basi.
NinjaPhoenix.com.
Asante sana. Asante sana, director wa Loli. Can you come back to Tanzania, baby? Yenu tena.
Yo, mkupresa.
Machata.
Halima Kimwana.
Festimani wa.
Watudo.
Merci Noel Ingiama Makanda Warason Damaka Yesu mutoto wa ng'ombe Christian Bella Obama.